Abakazi batabuse, abasajja babuse. Tetulina kukola ffe ng'abakyala, naffe tugenda bayiya. Tuse n'enkola mpya, abakyala kaffekye, njagala mbatendeke, tutereza amaka. Tukoye naffe, basajja obulimba bwammwe.
Ugandanmusic.com.